Magnus.
Min shabiki na nade kuples tena. Nilieka kichwa angu ikabai tenda. Unazama deep state pena. Hakushika ball ona furaha mapema. Can't cheat, can't die.
Two bets.
Nilanza na bando say casino.
Two bets.
Una die wini masi lusina cake. Mina die wate twenda hivi.
Two bets.
I can't cheat, can't die.
Two bets.
Nilanza na bando say casino.
Two bets.
Una die wini masi lusina cake. Mina die wate twenda hivi.
Two bets.
I ukiwekelea kichwa pazuri ya utaogelea. Nishaipata shabiki ya kani okolea. Nasinge zama zaidi jo kumtongozea. Neka chwani bati na kuomoshea. Ushaipata mita na chwani bombe. Ushaipata mboch juu ya habi mistake. Na ulitoa mboch mashinani. Na dema javai ila gema mboshwari. Min shabiki na nade kuples tena. Nilieka kichwa angu ikabai tenda. Unazama deep state pena. Hakushika ball ona furaha mapema. Can't cheat, can't die.
Two bets.
Nilanza na bando say casino.
Two bets.
Una die wini masi lusina cake. Mina die wate twenda hivi.
Two bets.
I can't cheat, can't die.
Two bets.
Nilanza na bando say casino.
Two bets.
Una die wini masi lusina cake. Mina die wate twenda hivi.
Two bets.
I ruka juu nimeeka kichwa tu.
I
ruka juu nimeeka kichwa tu.
Ruka juu
nimeeka kichwa tu. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana.